shua shua kaka na kusuwazi money money na kufuneza mani kiwa kiwa kebe kusapedi kiwa kiwa kemo beba matelesi. Can you be that thinking but you could love ife? How can you be reckless if I took an nyom nyom something? God take out your tamo ngogule ndali gula mnye mugunye ngogule ngogula mje mjije uli ni potential umuwe.
Follow you, I follow you, I will show you.